and the amazing producer.
Oh yeah, it's another sound. RJ, Ale, Nego, the country boy, the father. Nego, let me do it. Let us do it.
You're naturally beautiful, babe. I'm naturally in the summer. Those lips just drive me crazy. Na kulisha kwa mdomo. Take me kilometers, darling. Now taka uhai. This love go kill my paparazzi. Boya tutu eke wazi. Nangingusa kidogo kwa mbavu anacheka.
Anacheka, cheka.
Na vyugumbi kidogo kipsonya nateka. My baby, you are the one.
Najua mapenzi sijaipewa before. I swear baby I'm not playing anymore. Nataka twende wapi mama, let's go. Na sauti ya maabo nafa kwenye ala za roll. Woo. My black beauty, you're so cute. Siku ya rusi uongeshe la mie suti. Shepu si boosti, mambo ya wabuzi. We mwenyewe sunona navo zi chana newsy.
Kushika paja, kinitazama na kuwazo full hali. Cheka na cheka, moyo na teta, na ono shantole ya mahali. Nipeleke kule zamani, nisha kubali. Huni muda penzi letu, liche thamani. Hata ukinipa ukimwi, gonjwa rakili, halibusoki na nani. Ukipitisha ulimi, unavojiamini, na jikuta tu tayari.
Kimgusa kidogo kwa mbavu na cheka. Kidogo kimsonya na deka.
Mabibi ya lewa.
Station.